westhitmusic.com.
Queen Palo,
be my fire emo.
Woo! Zave!
Shiba mwayuba, no mokashi mwalikwata, ichuma nenganda, katuishe fya mufwaya. Nalishi ba mwayuba, no mokashi mwalikwata, ichuma nenganda, shishi fya mufwaya.
Wanshi saiti, ulefwa mbe saiti. Why she said it?
Busy mudie matoko wa times at nali kutemwa madamu bunch ulefwa yokutelelelo shakupele chance if ya masniki link na ineta waipule wala pelela mukumona ta waisule I'm such an expensive and cultured lady Sofia ukubana ba mukabene poteti na full blown family atikam kunona nge chichi kwele neni mpamona mwaba malwele muli behavior so kule mbika mono kwa no ever
Shefia mufwaya Nalishi ba mwayupa No mukashi mwalikwata Ichu mane nganda Shishi vefia mufwaya
Wanshi saiti Ulefwa mbe saiti Wanshi saiti Kopala queen queenin Nalishi vefia mufwaya
Mochila shupo kuyekarika Tuwana keipata mtu shingaika Mukapia pale sanga sanika Iba angebo mumaloji mulalika Mwalupa pati mwafusho kutapula Kwa riba Ruth, Messi kube na papula Nishi inge miti mamoto banga tampula Nishi mufuwa muma tanta mwose mwapula Chimutala na kukapata Bie viwa chimona tata Ati akuna matata Bondi veji mwakuno mwune mwitanta
Shimwalikwata Ichuma nenganda Katuishe fya mufwaya Nalishi ba mwayupa Nomu kashimwalikwata Ichuma nenganda Shishi fya mufwaya
Wanshi saiti
Sami is